Majina yote muniite mie. Iye, iye, ela. Natamani mjue vile nampenda mie. Anachoni po mie. Mashallah, aya. Upenzi lake kama ruba. Niko tayali kuzibeba. Imani yangu mina yeye. Upenzi lake kama ruba. Niko tayali kuzibeba. Imani yangu mina yeye. Nichote afanye. Nafasi yangu waiweke. Nachotaka nipate. Sawa, chochote afanye. Nafasi yangu waiweke. Nachotaka nipate. Kukoba kumsema ma baby kwa nini. Kafanya hiki mala vile na nani ni vlani siamini. Yawezekana ni kweli penzi pili pili wacha wajwe mie. Amesha kwa mamoyoni yeah yeah. She's the one in a million. Upenzi lake kama ruba. Niko tayali kuzibeba. Imani yangu mina ye. Kuzibeba imani yangu mina yeye. Chochote afanye. Nafasi yangu waiweke.